Farmese, Pentecost University College, State of the Art Facilities, Papebi. Lecturers and students, no omo ahun keka. Me say international students be brewo ho. Enye nyama ko ho India ho na me ko. Me jidi say me ko Pentecost University College. I can be anything I want to be.
Evia, afe fan phone. Afe dial *924*12# Pentecost University College admission short code nambiama. Afe, yamfa mobile money enter admission pino. Ananso, yanto pinin free Prudential Bank and Unibank. Afe, yanko www.pentvas.edu.gh. Yako apply online. Abe for kwansopa. Nye wuyani C6. 3 elective passes and 3 core passes. HND4. Any diploma for so so. Ubeti mi apply for topper. Mature student in Soso there. The Uyan is already 25 years and above. Won Soso will qualify.
Hey, what funny.
Pentecost University College running regular school, evening school, and a weekend school. Programs in Soso there. Be brave.
Master's programs, degree, diploma, and professional programs in business administration, information technology, construction engineering, communication studies, nursing, and theology.
Fre 0302-417-057 and 0242-116-125. Pentecost University College, empowered to serve.
Praise the Lord. Praise the Lord. Dofo adum adum yeng bio. Na yenyang kupon. Otum funyang kupon. Ubruhunu funyang kupon. Ukwari funyang kupon. Odaswara ekura yemu. Onuni yenyang kuponga. Odum yeng na ubwayeng. Ewa adinyine emu. Enfahu niyamaya yerifem. Enfam niyamaya erisi. Adiba akupena yenem. Seyewo otum fu nyang kupon. Intorofo kan wakuma entoyem bibiaran sei nyami beba woni mremu na obedum woni mremu intorofo mi fa sa kwan na mema wakwa ba bio ediba Pentecost hour afi the Church of Pentecost headquarters ayo tumfu nyankopon pe bio mu se yentetani apostle professor opoku onyina edeni chirechire o shasi na otwia etwemu ene odi beba na wiye strengthened to strengthen others. Say what shouting na wa she ibinumusu ten. Jiri pa se ofa akei webedum ubibri. Wuri mi kwan chere fwe radi. Wuchere mi kwan da na orinjaomi. Orinjaomi da. Waye mi buafu ke si e radi. Ubua mi denyi na na orinjaomi da. Rekubium eye enyuma Nyami edia dum apostle professor opoku onyina odia dum aso onyina woni mi kwantrefo ewrade
woni mi kwantrefo ewrade wuchira mi kwanda na
Makume mumpai bono no. Ube huni se. Oye eurati. Enisa aje mkwa nkoko. Enisu osafu enko. Enisu obie omeni pe diye enko. Ne umu obe huni se. Yes, indeed, he is my Lord. Se oburo adie nyina aso. No ye meurati. Peter, abe dube bia. Wahuni Kristo sa. Enti afedi ojai ne jumaniye. Na afi obe diye yesu echi. Jane yere eho na Yesu eni nam no Peter nso di na chi a one nam na Peter no ni fie ho eba beye baabi a na it say ni Awurade Yesu Kristo ni headquarters anwade bebre ni nsem bebre owa esi wo Peter fie ho abra obi a no awu a yede ne fa esoro ebe si efie no so Mark chapter 2 Okay, kind of person, a medical kind, Timmy, you know. Obons and Nayan, you ready, yes, Christo, and Kofuaji, Chi, Abanho, and was Sayaria, and the Bubba for your person, or then a quack, when you're being for Uncle. Nay, Peter Fiwa. Yenia, Yenia Penny Peter, and Fiho, Anna, or ye, Sa Adeno, Ewho. And maybe I'm not all he said, Yenia, ready, yes, Christo, and my meaning in your animal by Heno. Then also, nay, Peter, Nifio, Nifio, Nasa Adeno, so. Babi siye. Abra, ochile chile ya na fe, omu kofie musu omu kwa kwa homia, esunya fonu ebusa ni nchila siye, enu osu omu sumu niti ya siye, mu nimuse edvya niye ko nipe mu, niye ko nipe muno. Enu na enye, nyebe fi umuwa ba, ahonti uye ka ahonti wa, enya adie bia kwa kusumu, nemo nye me eko umu, ni nye ma woye, abra boni su, boni, enu ochile nye ma hudwe, nipa ya chile so wongunte. Nenu nso, eye Peter ni fie ho. Enti Peter fie ho no, ense mbebre sisi, abra waka achira wanse, mumuwae, enko mobene ne mudie. Anafe, enu omokase, na samre na enu omokase, wane yeke siwi emuno. Enu mesa bahonka krebio. But asema enu omokase abre no, nenu nso ye Peter ni fie ho. Enti Peter fie ho ne die, oye niema kesia kesie bebre. E honso, edu mrebia, ochire chire suya fono. Awariye huwa semu. obi gya ne yire te sei ate sei ate sei eno o kyerɛ kyerɛ ne bɛ ahodo mprem emu baako na eno so ye Peter ne fie ho ɛna na o kyerɛ kyerɛ ho enti Peter fie ho bɛ ye te sɛ ne headquarters a ɔmo chinchinia na ɔmo ba na ɔmo ba ba betena ho nya metumi fɛ nipa bia de ne yadwuma ɔfa ohieni de ne yadwuma ɛna ɔfa ɔtefoɔ ɛde ne yadwuma ɔfa akoa ɛde ne yadwuma ɛna ɔfa ɔdehyeɛ nso ɛde ne yadwuma enti ade a wo ye ne awurade yesu kristo ho ne se se ne awotie biara se wo gya ohumu a ode obeye adwuma
amen
di wo awotie no wo gya ohuma na ode wo ebeye adwuma enti peter abeye saa ne man nyina ne ho aba mfaso nyina mu na afi yesu epeso ode ne suanfo no nso obemmo mu hu na chen so na ode ne adwuma ne begya wo enti ebe kakakra bi na wawuo wafi hu na mfema sase so no ɛnu obusa wo mu sɛ ho hina na enipa dwen sɛ onipa ba ne ye ɔne hwan nkɔfo adwene ɛfa me ho ne sɛ na ɔmo ka ebinom sɛ Elijah ebinom sɛ Jeremiah ebinom sɛ ɛnu ɔsɛ na mo nso mo sɛ ne sɛ ɛna ɛnu nso Peter defu ya ɔno no ayɛ okumfo domfo edu baabi a na watwa edu baabi nso a na wati nso wɔmfa ho ebusa question a one ni first person a obeyi ano otwa no otwa otinso ano atwi otwe dia fo yakopo ohu ya moboda eti peter o wa gro mu agro ne ye de agro ne ye de pa u za san krofo no omuni agro mu a enye de ye ne ye wo ho a ne ye din ye ne ye din no o man krofo ani nyi papa enti o nyame de sɛ ne atie bia no obetumi e de waye enti obusa aye no ne peter one di ka yi ano na mumie mie ehɔ no so mpɛsɛ mo hyɛ eniamɛ bi nso ɛwɔ hɔ enti bie o bible no kɔ Matthew asempa eti dunsia e free enyi mu dumi ensa no akɔ mɛkyerɛkyerɛ wo niamɛ bi a mepɛsɛ wo te aseɛ Matthew chapter 16, verse 13. Na Yesu drew Caesarea Philippi femno. Ubisa ne suya fono se. Onipa si onipa banu ne wain. Na wasi, ebinim si Yohane suboni. Ebinim si Elia. Ebinim so so si Yeremia. Ane difu onimu baku. Ubisa won se. Na mon so mosi mene wain. Aha, fe yadru enyimu. Do in Siaho, a horn of Pesau Shannons. A mudun Sia, na Simon Petru, Pia say, Winnie Christo no, Unyanko Ponti as a forba. Never saw she be been so, eh, you know, near all Casau, hey, eh, ye, Matthew, Suba, ye, ye, near Radi, Yesu Christo, Nisuyeni. Na Matthew, all Casa Semino, what chess I say me at two are mine, and walker say, Abro busa se monso mudwin se hwan ne me no ana Simon Petru enti Matthew no abo Peter ni din ni mie no nyina wa frɛ ne se Simon Petru was a woni Kristo no onyankofo tiasefo no ba na Yesu se ne se enhyira no yo na ba Simon Hase no ye ne urade Yesu Kristo wa frɛ ne sɛn Yona ba Simon. Enti wo sɛ sesia ne de wɔde ne din Peter no ato hɔ. Enti ze sɛ ohu ne sɛ onipa ah ne papa ɛne Yona ba. Efri sɛ ɛnyɛ honam ne mogya ɛne yi eyi kyerɛ wo. Na mɛgya ɔwɔ so. Na menso mɛse wo sɛ wonni Petro na obuta yi so ena mede masafu besi na samadwa pono rimu mfaso na mede osoro ahinie nsafoa bemaw na biribiara obechichire na sasi so no achichire na osoro na biribiara obedan na sasi so no adane na osoro ka amen ni ehia mehe ni mati wa wotwira no onu nyanhu sane ade ne tiye Simon Petru ebuasa ena Yesu abat, uni Simon. Na sabre Simon, enye honam na ye achiro wodie ye di a meja de ama e ye di na menso no de me ka achiro no se wo no wo ni petro e di a me de ama no e na greek ni ma ye hu ni se e ye petros petros no aye eboa ya pai pai e firi obutai mu enye eboa keke da ho nemu aye te se obutai ho no wa poni bi and to me, so me catch it out, say, wouldn't it or poor? Now, sa or butte you so. And to all kinds of so, no, a quack of bookasier, Petra. Ah, and we are a bookasier, and I'm with myself for busy. Now, as someone do upon into me, in G. Emphaso. I hear you know, who's a Petro? Wesirano? Wesirano Sununko. In Shirasununko. Wadima Petro ewa hane se. Wasese ni dino. Die yeni radi Yesu Kristo hun ya wakachire no edie mu. Afei na abem. Sa afei no wo ma yo obua ye ye fi obuta kesie mu. Na asamu a wakeni menamso babi si masafo. Wuni Kristo nyanko ponti asafo neba. Eno no ne pita nso ka hubi. Ya jitu mu se. Asamwe Peter kan se Kristo ni onyankopon ti asefo ba ne e asam kese ye eno na nyame nam so asi na so enti eye no krepa na asafo so a na urade sie no na Peter kan se enti e Peter kan ho bi ni se ose mede osoro eni asase so ensafoa e be hyew nsa na kire se Peter no afey asomafo mu no wode asudie kese bi aba be hyew nsa asomafo ni nyina ho enso ese no. Now, what free Peter? What day? As soon as I can hub you, but it was so near as I suffer for us. Now, the Amoba Chichere Wahano, a former no Chichere was so. Niaoba Chichere, Niaoba San Wahano, so no San was so. Were you to me and you made a man in Crofwa or Frewom? Metu me bo. Messi me ye. Namini.
Jesus, but now, Missy, me, Dad, Wabo, Tanozo,
and Surita,
Missuro,
oh, and Urita,
Mako, Meto,
oh, Missy,
me, Dad,
Wabo,
Tanozo.
To me and your medi man crop for our fre wong. Send the panny a sorry penny be. Melk will be near you will be so candy fo. And now soft for your freno. Will be in your midi jimmy be a shenan, son in your me betties any panel, nechi. Nan ye nippane bacan in your missum. No a fat, nor the ayen idea. Ya na me typa kaisa semia. Ma onipa ba ku bi nyame na meso esakra no abra na meko school ne nyame na meso sakra no to ba pentecost mu ne ye be sori ya o baabi e na ye gya ne sofo okwai nti emre bi me frɛ nam so mu sofo na na kwa ngya no ete sei akye e no se ei bra asemu a webusani na me yo sofo enso ohumi a san se school no frɛ me sini opoku. Ti o sinye poku asema wo biseni. Na mse adei. Wo sema nko akwanja no. Na manko akwanja no. Ye wie ye ena obi busa me se. Mo sofo na kwanja te se na mka jenze na akwa wewe wo sofo. Manko. Wo si anadwo no wo so dae. Na ohuti se obi te se Jesus aba be jina wo. Wo se hwe. Wo si wei wanya me sofo. Me dono pa. Se de also me dono. Show who so ye, so what? Or sit da yinmu, ne hope of check, and then it ye. Twas ya same way no busami. Wa kai me yao. Was in nia oba chichiri wahano. No a chichiri was so. Nia oba sani wa hase no so. No a sani e was so. And is ambre and Peter or na kwa kwa jina baby. And what do was so. And safwa, and yina aswa mano. na kire se asem o ka kire se wonye mfra o Simon pio na mo ye fra o se Cephas Petro obo ono abempa ti na kire se Peter ne ni agye na ye ne urade Jesus Christ ka asem we se wie ye no enu ne ne ha ne suafo no ndi afi wo mo ho na se master kura woni ho a why na beye okendifo who is the greatest among us when ye mu kese ye na fei na aha James oni John omso ahyeda ko hu omo mame yesrowa go and lobby for us koko ruramu na ko hu ye ne urade Jesus Christ se ne anka na hinie mu no baako ye mu baako ntina benkum ne baako atena nifa je se abra ye ne urade Jesus Christ pa inhyiransem igu Petro so no se ha esuafo no ahoya ohoya dwuno onu mu ana ebo bre munyina mukoni fie da ekonu aduane ho ema mudi bia ne Peter na ne yire obebre pa ahohoje enyi ohoho oketo aso oni munyina nipa dumienu no maba na musum ho no madibi na se urade akoshira ne saso a ne ham wane be yemu kese ye omo pese omo nya na fe kura nka ni maami Peter ni John susuru omo maami James ni John omo maami nko ka bi na fe nka ye omo ne mfo omo megina fa ko a ye di Peter ababe gina no de kwa fa asem ni nyina ye ba ye no nanso ni enyame ye shira no no ni o shira ene nyame frɛ no e ye asudi ya na nko fo bebre ni mo eye asudi kese pa na no de aso Peter and what is asudi no ma no afe ebe ka kakra bi na afe owuo na ba no na ye ne urade Jesus Christ ofro mu nya san hiaye na ono mu hiaye no na afe ode ni nsam a ehia ba ko pa nso a etwa to e ma wo eye Luca asempa na etie di onu mienu yenki verse ana key verses ne si ye nimpa ne tie aduonu mienu enyimu aduasa baako ko si aduasa nan samra ne de na kire se ofiri ho na pe na fe okọ Gethsemane no 22:31 Simon hwe anka na Satan pe se onyam na ohuhu mo so se bro na nso masre mama wo na ujidie no ansa na wo de se daache wo dane a hye wo nuanom den
amen
ka ami bi o ahai ade a me pese wo hye no nso ye fra o fra Peter no o fra ne sey o fra ne sey wo ho da bi o se ne aye ne urade Jesus Christ fra no na nso o fra ne sey Simon wan friend Peter samre no no de Peter na atwen kakra Simon onipa ba ene wo ye honam wo ye moja enka Satan apese obese wo woni esuafo ni nyina nenso wo masrama samre no aba ba ye wo mu leader mabo mpa ya ma na mpa ya mabo ama wo ni nti se wo sign wachi na wo sakra wa dwen sa ba me nche ya che wo nuanom de
amen
Peter won kana no ntum ye kasa no so to bi o hun so hwo ya kai wo se urade me dase o me dase bebre afi ni obedi mensem na o se ni se Peter na kai o urade me siesie me hu se me ni wo be kwa fiase ani wo wuo mu ah masa wo se me me pa wo wa bom pa ya mami he ma ye prepared me siesie me ho se afiase a me no bekọ ani wo wuo mu nso a me no bekọ se wa dwene di akiri bra enyimu aduasa nan ho 34 na o se Petro se se wa frane se wo jai Simon ye honam de na Petro ne de e sunsun mu ne de ama no Petro me ka me kire o se ene ansa na akokon be bon no na wa san imprensa se winim me ehe inu de wa just see monato petro no a eye hunhun mu de de amano a chese obi a wagina obotai ye yua firi opuo mu stability watintim oyo obi a oyɛ den na obetumi ayɛ adwuma obi a ode soro ne nsafo ama na honkonkoni na kasa no aga jere se petro hunhunmu ehunmu a wenye nyine mu no ene akoko mo no apaw me prensa se nyame hunhunmu nka nipa ho a se nya otie bia no oyɛ dɔte ani mogya emfa ho duma kye bia ubenya emfa ho freko a obɛfrɛ wo se nyame dum enkute nipa mu mfa no nkwa wie ya enipa ho odin be so kwai so enso wuntumi enipa modin modu be kwa kotru be bi wuntumi enya achede enya ofre eye hunu be hu nyame akodum pempansum bi ne hunu be hu ni nyine mu no wo ye honam ne dot here. On my knees I am before your throne, jar of clay, weak and feeble, by nature I am a child of wrath, my only hope is your grace. On my knees I am before your throne, jar of clay, weak and feeble, by nature I am a child of wrath, my only hope is your grace, is holy grace. It is grace that makes me whole, is holy grace, surely grace will take me home. It's holy grace, it is grace that makes me whole. It's holy grace, surely grace will take me
yo odofo e adumara kwa na ejonya nkupon onam Kristo Yesu su odi adum yen we waji yen kwa ama yen dan kwa enu ene hia ndi enano pe bebi biara uritie ye bibi sakwan ema o se nyame dum ba abrabo onam na dum no mo enya nkwa e woni mo ndi bebi biara uritie yen no bo sampai ndi mechi so for Jesus Christ so we're ready and then kra jenkwa ijide se Yesu Kristo oyo nyankopomba mi boniti eno bewi e wasendu ya no so na mi bimbusu nti eno nyane fi ya ofum tene de for Jesus Christ I am ready and me kra ajenkwa mene de benante mi kwande nyina nti urade bua me jodofo bomodian se wabo sampaya freyeng ewo 024-767-9833 wanda na freyeng na ibe bua bibre yo tumfu nyankupong aduma na uchu ebe eni nchirechire surunku ebe brobium a enamye titreni apostle professor upuku unyina su ya mfa saa kwa ebium na nchia imami grace ejapa opoku unyina emi Daniel ni tete taki shalom peace caris bye bye.
The fire is burning in my soul, the fire.